uthatha umntu wam uhlekisa ngam uhamba uthetha ngegama lam uthi undishiyile ntombazana ndishiywa nam uyandithanduzisa
Yeah, like ooh.